zaba mwamba amaru wanga dukona
mbuya bayamba paja kinetu sindi naziwe Yehova sachi kondi chani komandita welenga malembo oyela yinu Yehova tasindikira potanzanga waseire oyenda nawo anandi busisa tasanka iyo sono lelo lino nemuyenda ndi inu shikondi chani honda chiwona mbuye chikondi
Unalolele afa, upela njito zangala
kutumira nyimbo za Bamwamba pa malawiwanga.com.